bavumite nakubanga ofunye mulage kusanyu obeera n'omuntu ombeera yonna yakupangapanga bambi nakumanga n'ebirungi akoma kubisuubize ono abadde okulwange bambi abadde wamu byonna nanzijukiza bingi yateketamu ku kyoto nekyamukanayiwamuamazinesiya banaibale baloza sika ebyomunju tebyogerwa ebyomunju tebitutulwa naye wewale butacunga osinze kuba endabyeyo kubizibu byange nojagaranga bagaga basimbye layini nakufuna nateba nokusaba nakowa nebaza bwebaza mungu webale
¡Gracias!